xogeyaha guddiga maaliyadda ee labada aqal senator Cabdulqaadir Xuseen ayaa ugu horeyn baarlamaanka ka hor akhriyay warbixinta xisaab xirka miisaaniyad sanadeedka 2022-ka waxaana uu codsaday in xildhibaanadu ay meel mariyaan
wadarta guud ee miisaaniyadda 2022-ka loo qoondeeyay waxay ahayd 944,000,000,000 dollar waxaa soo xaroday dakhligii dhan 7,609,000,849,000 isla markaasna waxaan soo xaroon lacag dhan 795,000,000,000 dollar taasoo u dhigantaa lacag dhan 19 ku talagalkii miisaaniyadda loo qoondeeyay banka qarashaadka markii saadaalintii wixii la fiiriyay iyadana waxaa soo xarootay 900,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000, labaad ee 700,000,434 8,466 taasoo ka dhigan inuu jiro hoos u dhac dhanka ee 121 ah.
Intaasi kadib waxaa cod gacantaaga loo qaaday meelmarinta xisaab xirka miisaaniyad sanadeedka 2022-ka, waxaana natiijada ku dhawaaqay gudoomiye ku xigeenka koowaad ee golaha shacabka Sacdiye Yaasiin Xaaji Samatar oo kulanka labada aqal maanta shir gudoominaysay.
Aad iyo aad u mahadsantihiin. Waxaa goobjoog ahaa 179, waxaa ogol ah 177 hal diidma ah halna waa aamusay. Saasay ku ansaxtahay maanta miisaaniyaddii.
Ansixinta miisaaniyadda ayaa waxaa ka mahad celiyey wasiirka maaliyadda xukuumadda Soomaaliya Biixi Iimaan Cige.
Ugu horeyn waxaan golaha sharafta leh baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya labadiisa aqalba uga mahad celinayaa waajibka qaran ee ay guteen ay ka guteen xisaab xirka miisaaniyaddii sanadii 2022-ka. Sidaad la socotaan, xisaab xirku wuxuu soo maray marxalado kala duwan. Guddiga maaliyadda ee labada aqalna iyo guddoonkooduna runtii shaqo aad iyo aad u qiimo badan ayay geliyeen. Aad iyo aad baan iyagana si gaar ah ugu mahad celinayaa runtii sida xilkasnimada leh, dadaalka iyo kartida ku dheehan tahay ay waqtiga iyo tamartaba u geliyeen sidii xisaab xirku sida sharciyadeena farayo uu iman lahaa golaha, goluhuna waajibkiisa uga gudan lahaa golahana. Si guud baan ugu mahad celinayaa runtii inay guteen waajibka qaran.
Xasan Kaafi Qoyste, VOA Muqdisho.